Well, let's take our Bibles and look together in Acts chapter 9 and verses 19 through 31 is going to be my text. And I want to speak with you on the transforming grace of God. The transforming grace of God. Acts 9, 19 to 31.
Chapter 9, verse 19, verse 31. Maka mungu wa kuzo latu, tikala tibu yanga naza, chisomo chimene chimasimha moyo.
So I'm going to read a verse in English, and then you can read in your dialect, the Chichua language there, but we'll read this verse by verse. So verse 19, this is following Ananias being sent to Saul of Tarsus to anoint him, if you will, set him apart unto that gospel work to which the Lord had chosen and called him. Now remember, from the time that Christ revealed himself in him on the road to Damascus, to the time that Ananias came, he had spent 3 days shut up to God alone, speaking to no man. In fact, the Lord said to Ananias, when you find him, verse 11, behold, he prayeth. The Lord had him by his spirit crying unto him alone. We saw last time in Galatians chapter 1 and verse 15 that Paul's testimony was that he did not receive this gospel from men. He was not taught of men, and that's true of any of us. The gospel of God's grace in the Lord Jesus Christ is revealed by the Spirit of God through the Word of God to the child of God, not by men. And what's described in verse 18, which we saw last time as well, is the experience of one taught of the Spirit of grace. Immediately there fell from his eyes as it had been scales, and he received sight forthwith. In other words, sight to see Christ, to know Christ, to believe on him, come to him, rest in him, is all a work of the Spirit of grace alone. And what I love about the last part of verse 18 of Acts 9 is that Ananias did not say to Saul of Tarsus, now, you've got a lot to learn. We've got to catechize you. We've got to get you into some sort of baptismal class. And we got to make sure that you know exactly what it is we believe so you'll know what it is to preach. No, it just says, and arose forthwith and was baptized.
Chifake chikamaona nusu ya kuma Pedro ya machidibe mutu ya kewa 9 yo ndi maga 18 yo. Sipa kuone sanso kulela kuti Hanania ama mkuzi cha Saulo uyuyu kuti unafunika kuti uchite bwino upange mapunziro akuti kapena kuti ukhale mkhirisitu kapita kumapunziro akalasi upange izi. Padalibe zimene zonse zophunzitsa anthu zimene zidapita kwa Saulo kuti zimuthandizeye kukhala munthu wa Mulungu. Chifukwa tikungomva zoona kuti atachoka mamba mʼmasomo ake anadzuka nabatizidwa. Padalibenso njira zina ndilondomeko zina zotsatidwa pambuyo pake.
The word baptize in the original means to immerse, because it's a picture of the death, burial, and resurrection of the Lord Jesus Christ. So it's the way that God has ordained for those who are taught of the Spirit of God by His grace to identify with Christ in His death, burial, and resurrection. They are baptized. They are immersed.
Kota kuti akamati kumizidwa chiyali chuzi chakufa ndi kuuka kwa mbuye wa Yesu Khristu. Kota kuti apazibonetsera poyera kuti kudali kukhazikitsa kuti onse okhulupirira mbuye azenekera kuzindikirika ku imfa ya mbuye wa Yesu Khristu kuti adafa naye ndi kuuka naye ambuye Yesu Khristu pa ubatizo ujawo.
Now here's where I have to pause briefly and make sure that in your translation that they have not translated that word baptized otherwise. I remember preaching one time in Africa, and as I was explaining water baptism being immersion, there was an elder in the congregation that stopped me, and he said, well, that's not what our Bible says. And I said, well, what does your Bible say? And he said, the word they use for baptize is sprinkle. And it was a group that did not believe in immersion. And so I said, well, that is a wrong translation. Sadly, there are those that interpret or put their views on Scripture when they translate. When someone dies, you don't just take a little dirt and sprinkle it on them. You bury them. And so water baptism is a picture of Christ's death. He died, he was buried, and he rose again. All of that is depicted in water baptism. But there's no salvation in the water. Just like for communion, there's no salvation in the wine and the bread. It's in the person that these depict, you see.
Chifukwa tikamayang'ana kwambiri kuona kuti ndikumbuka zili ku Afrika wina wake adalalikirapo uthenga amautanthauzira mwa mtundu wina. Akutanthauzira mwa mtundu wina choitsedza chipinga choona kuti nditalalikira ine ndiramba kulalikira uthenga adanditsutsa nana kuti ayi zimene mukulalikiramo ndiwaphunzitsa za ubatizo kuti ndikumizidwa. Ndanena kuti akusa muku sizoone zimene mukuzika kulapa ayi ndinongera unditsutsa kuti sindizoona ere Bible lanulo ndikenda kuti chani ali Bible lathu mawu otu kubatizo sanandauza kumizidwa mmadzi ayi amatanthauza kuthonyezedwa kuthiridwa thonyezedwa pa mphumi kuwazidwa pa mphumi. Ndiyeno zimaonetsera kuti ubatizo sumene wowo iyayi pali vuto la anthu otanthauzira mawu amakamba zina monga mwa maganizo wawo ndimene wakumvera kusiyana ndi mawu a Mulungu ndimene Mulungu adawakhazikitsira. Koma angakhale Mulungu adalunjikitsa anthu kubatizo wa madzi, sizikutanthauza kuti ubatizo wa madziwo umatha kupulumutsa anthu ayi. Ndi chithunzithunzi chabe cha imfa ya mbuye wa Yesu Khristu. Nkotera kuti ubatizo wa madzi uli chabe supulumutsa. Chimodzimodziso mgonero kuti timadya mkate ndi vinyo suta kupulumutsa anthu ayi. Ndi chithunzithunzi chabe za imfa ya mbuye wa Yesu Khristu. Nde chenicheni ndi chimene chitachitika ndi Yesu Khristu mu imfa yake yapanzana. Ndichofunikira kwambiri kusiyana ndi kungogwira ubatizo kapena mgonero chabe.
You see, this is the one scriptural way that God has ordained for sinners that he has taught by his Spirit of grace to identify with Christ, to confess him. It's in water baptism, in immersion. Today, there are methods that religion teaches for people to confess or make a profession of faith. I won't say they're confessing Christ because the true Christ is not even preached. But they will preach a Jesus. They will preach a gospel of works. And then they will invite, which again, the gospel is not an invitation. It's a command. But they will invite sinners to do something. Raise your hand, bow your head, say a prayer, walk an aisle, see a counselor. All of these things that men have invented that you find nowhere in Scripture. Now, we need to be careful because we can do the same thing in that if we don't see anything happening while we're preaching over time, we have to be careful not to think that we can make things happen even by preaching baptism. I hear some preachers well-intending to do that. They think, well, we haven't had any baptisms in a while, so I need to start preaching on baptism. No. Our one message is Christ and him crucified, and where the Spirit of grace reveals Christ in a sinner's heart, their desire will be to identify with him in the waters of baptism. So if you're not seeing any that desire to identify with the Christ in the waters of baptism, what do? You keep preaching Christ and him crucified. That's it.
Pamene maguru anthu ambiri chipocho sazindikira uthenga wabwino amayamba kumafukuza mauthenga amene amafuna mauthengawo azichita zinthu kuma chimene chakudziwa chona kuti ifeso soita kulalikira kuti zinthu zizichitika ayi chonze tibe mphamvu yomapangisa zinthu zizitheka kuona kuti anthu amathenga kwafika pamlingoonata lero kuchechi kuno ndiphunzitsa za ubatizo ndikhazi kuphunzitsa ndiye amaganiza kuti akaphunzitsa phunzitso la ubatizo anthu za mphamvu zichitika kusintha kupezeka iyayiyawo ndi maphunziro chake achokera kwa munthu waluso koma chimene tiyenekera kudziwa ife nkungolalikira khristu opachikidwa pa mtanda naw chimene chimachitika nchakuti kukalalikira uthenga wa yesu khristu opachikidwa pa mtanda yekha uthengawo umakazindikirikana ndi munthu wochimwa wosankhidwa kodi kuti munthu wochimwa wosankhidwa amadza ndi kugonja kuthengawo akagonja kuthengawo nthawi yomweyo amakhala kuti wavomereza wabatizidwa ndi ubatizo wa madzi chifukwa wazindikirika kuchimene chimenekera kuchitika cha uthenga nkhani ya uzimu.
Paul himself said that to the Corinthians that God did not send him to baptize, that's in 1 Corinthians 1:17, but to preach the gospel, not with wisdom of words, lest the cross of Christ should be made of none effect. So the message is always Christ. If we ever get off the message of Christ and Him crucified, we're in trouble, and our people are in trouble. This is the pattern we also saw with Philip when the Lord directed him to that Ethiopian eunuch in Acts 8. Philip opened his mouth and began at the same scripture in Isaiah and preached unto him Jesus. That was his message. It was only after his heart had been opened to Christ that the Spirit put it in the heart of this Ethiopian eunuch to ask about water baptism or immersion in verse 36. As they went on their way, they came upon a certain water, and the eunuch said, "See, here is water. What doth hinder me to be baptized?"
And
you can see that Philip answered him very simply, "If thou believe with all thine heart." In other words, if God has been pleased to do this work of grace in your heart to reveal Christ in you, he answered and said, "I believe that Jesus Christ is the Son of God." And he commanded the chariot, verse 38, to stand still, and they went down, notice, both into the water. You don't go down the water unless it's with the purpose of immersion. Both Philip and the eunuch, and he baptized him. So it's very simple. It's a confession of the Lord Jesus Christ in truth. So coming back to my text in Acts 9 and verse 19, we see then not only the beginnings of the work of God's grace in Saul's heart, but the continuation of that grace. Paul wrote to the Philippians, "He that hath begun a good work in you, this good work, shall perform it unto the day of Jesus Christ."
Mm-hmm.
See, the grace of God is not a performance. The grace of God is the work of the power of God in His grace in saving a sinner. But here's the very first thing about this transforming grace of God that we see here in verse 19, is that the grace of God lifts up the fallen sinner. It says there in verse 19, the first part of the verse, and when he had received meat, he was strengthened. I will say to you that that is true physically. When he received meat, he was strengthened, but also spiritually, because the gospel is compared to meat and nourishment for the soul. And the very words of Christ that Ananias brought to strengthen Saul had that effect. Where God has purposed grace, there's going to be a strengthening of that sinner. The Lord told his disciples, without me, you can do nothing. That's a strong word, nothing. We're just like a sack lying on the floor, empty, unless the Lord is pleased to raise it up and put something in it. I don't know about you, but as I was studying to preach this, the Lord brought home to my own heart the power of those three words. He was strengthened. It means he was taken from a state of helplessness and now strengthened even to go forth. I know that people like to misquote that scripture where Paul wrote and said, I can do all things through Christ who strengtheneth me. But he was talking in terms of just living this life of grace that God had given him. Most people quote it in the sense of, I had a need, I needed some money, I didn't know how I was going to get through this problem, and so I can do all things. And they put the emphasis on I can. And preachers love to preach that up. You can. But no, if there's anything that is done, it is Christ who gives that strength. I could not know God without Christ. I could not come to Christ without Christ. He was strengthened. Now remember, we're looking at in this passage the transforming grace of God. So that grace of God lifts the fallen sinner. But secondly, the last part of verse 19, the grace of God draws those of like faith together. It says there in verse 19, the second part, then was Saul certain days, notice, with the disciples which were at Damascus. You talk about a dramatic transforming change from where he was on his way to Damascus in the first part of chapter 9 to slaughter the disciples of the Lord. And now we find him identifying with those that he came to kill. We don't find him after this encounter with the Lord going back to those that sent him and trying to work out a compromise now where they could come to see what he had seen, but he's still trying to work from the inside out in their religion and organization and try to make a change. No, there was a complete separation between what he was and what he is now. I run into people all the time, particularly even here in the city of Shreveport, Louisiana, where I preach. They say they believe this message of grace that I preach. But when I ask them, I say, so where are you worshiping? They say, oh, well, our family grew up in this denomination, and we're still over here, and it's kind of hard to leave, so we see that as our mission. We're just trying to make some headway so others eventually will come to see the light like we've seen the light. What I have to tell them is that they're deluded, that they've never seen the light. You see, because anything I find in Scripture where God has taught any sinner of his redeeming grace in the Lord Jesus Christ, they seek out the fellowship of those of like mind. They're not going to continue in the works of darkness or trying to find fellowship with the works of darkness. There's a complete separation.
Mukujita. Chifuga, Chimozimen, which is your journal, Masova Avatsebuka, Uka Sandrikam Tima, Murukujai Avatsanja, and the Chibi, Chotu Yangane, Maroena, Amenevara, and Slava, Barewa, Amenama Beza, Mofan, the Chiku, which is our neighbor by way. What about the Uma Choka, who made Uma Pempera, Uma Wasia, Abaranza, Amenuma Pitana, or the Mozi?
Now, if someone's physically blind, eventually you can see it, because even though they might have sunglasses on or something, eventually, by their mannerism, you get an idea, okay, that's a blind person. But how do you know that someone is spiritually blind?
Kama kwa debu kama mchuo la kwanza kwa mchuo yangu kuhu la usiku kwa benda mchuo kwa mama tapo na idoya kwa mchuo yangu kuhu kama usiku kwa mchuo la kwanza kwa mchuo yangu kuhu.
Most physically blind people that I know don't want to draw attention to their blindness, and so they speak, they converse, they act in such a way as to overcome that blindness. I will tell you that spiritually blind people will do the same thing. I have some friends that are physically blind, and when I'm with them, if I go into a room and the light is out, I'll turn on the light. Or if they have to go into the bathroom, I will turn on the light for them. But it doesn't matter. The light could be on or the light could be off. If you're blind, it doesn't matter.
Amene umatangukesa nao, umatangukala nao kwa watenga, wabiritsapa mdima amakhalacho modzi modzi ukhoza watenga wabiritsapa wera amakhalacho modzi modzi kakupita nawo pamalo pamene pali babu yamange tsiku yapa amakhalabe chimodzi modzi sazindikira kuti kwacha kapena kwada kwa iwowo dziko limakhala chimodzi modzi mmene momonso ndimenenso alipo akhungu kuma kuzimu saona kusinda kuna kulikonse amakhala chimodzi modzi.
But that's exactly how you identify somebody who is spiritually blind, because they can sit there with the light on. In other words, you're preaching Christ and Him crucified, and they're saying, amen, yes, it's all in Christ, it's by God's grace, amen. And then the very next time you find them, they're in some house of worship somewhere, where the preacher's saying, yes, but it's grace plus your will. It's grace plus your works. And guess what they're saying? Amen.
Zini mwino, ndikulankula mawena aliwonse mene angalangulire, oshemelera olalikira. Mene mwoso mwene mwatuluga, kukoso mwena kupingwa uina kukululina la wangi, mene suri kumemtera, kula kamba soa uchenga kula likirwa, kula kamba soa kula kula, ameni zini mwino, lalikira alimutuwa kurungu. Ama angola mkula chimoti mwazi, kukwa ye, kulika kusinda, kumene kula kule ganisa, baga nipa chitushina, nijimushina, zonse ama zono ni zambwe, nikula kamba zifa, ameni.
Now here again, I need to tell you as preachers, this is where we need to be careful and look into the Lord alone. Because just like with baptism, just because we don't see any wanting to confess Christ in baptism, we need to beware not to make baptism immersion our message, no matter how right we teach it. And the same thing here. We cannot convince men against their will. We cannot see somebody like that and say, well, I'm going to get them to see. Oh, no. The one thing we do is to continue to preach Christ and Him crucified. That's it.
Tiyenekele kuzindikira choyambira kuti tisamapange zinthu cholinga chofuna kuwasintha anthu chifukwa tingathe kuwasintha anthu mwina kaya kuwauza za ubatizo kaya kuwabatiza mmere kapena kulankhula kuyang'ana nkhani ya ubatizo ngati tinda cholikidwa kuti chithandize kupulumutsa ayi ndithu chimene ifeyo ntchito imene tidapatsidwa ife ndi kulalikira uthenga okhawo wa Yesu Khristu opachikidwa. Ndiye uthengawo ndimene uli ndi mphamvu mpayokha kutsegula manso wakumvayo ngati kunenekera kutero akatero munthu ti adzavomereza kuthenga wa ubatizo kapena kuubatizo kapena kuti adzavomereza kuimva ya mbuye wathu Yesu Khristu osati ndiye kumulumikizitsa kubatizwa kuti iyeyo akhale ngati walumikizika kuimva ya mbuye wathu Yesu Khristu ayi ndithu lalikira mthenga wa Yesu Khristu malinga pa mtanda wokhala.
So we're looking at here the transforming grace of God. It lifts the fallen sinner, but it also separates those that are objects of this grace out and draws them together with those of like faith, like we see in Acts 9:19. Then was Saul, I love it, certain days. That certainty is according to God's purpose. With whom? With the disciples, which were in Damascus.
Ndiyenotu monga tikuyang'ana kuti chisomo cha mulungu chosintha moyo koma timenemenekera kudziwa njoda kuti pamene chisomo cha mulungu chosintha moyo chikusintha moyo wina chisomo cha mulungu chomwecho chosintha moyo chimakhala chikusankhula anthu osayenera kukhala muchiphunzitsocho chimawasankhula anthu kuwabweretsa pamodzi kuti azisonkhana mofanana ndi chikhulupiro chawo chimenewo adazikikamo ndi kuti onse osinthika moyo wawo ndi chisomo mwauthenga wabwino nawonso akhale mugulu lawo lapalonga chifukwa mukuona chaka 19 musiwa yotsirizayo imene akuti ndipo anakhala pamodzi ndi akuphunzira akudamasi komasiku ena kunatoza kuti anthu awo amene adakhala pamodzi adali kuchikhulupiro chimodzi.
But now here's the third quality of this transforming grace of God we see in verses 20 and 21. And that is the grace of God, where that grace is manifest, it is going to testify of the Lord Jesus Christ in truth. Where the grace of God is evident in the heart of a sinner, a person listening to that sinner isn't going to go away scratching his head wondering what kind of Jesus he trusts. No, here it says in verse 20, and straightway he preached Christ in the synagogues, and notice, that he is the Son of God. I don't know if you've ever been in a synagogue. We have one not too far from our house here in Shreveport, Louisiana. And I've had occasion to talk to the rabbi. And they read the Old Testament scriptures every time they meet. They still meet starting at Friday night, which is their Sabbath, all the way till Saturday night. That's their Sabbath. And they will read the Old Testament scriptures. And they believe that the Old Testament scriptures teach of the Messiah. They use that term, that there is that Christ which the Old Testament teaches. You say, well, what's the problem? The problem is they will not have Jesus to be that Messiah and to say, as Paul or Saul here did, that he is the Son of God. Therein was their point of offense.
Asadamone Yesu mwana wa Mungu wa mawa. Chinutuwa kwa nuko, ngati mule pembirako kundigo mene antu ama pembiramu masuna kwake. Kwa makunongo, kushema kote. Ulipo mpingo makubi batu, amene ama pembiramu masuna kwake. Antu amene undantu, amene ama samalisa kwa mbiri kushuka sabata, ama yamba madroa ajala chisanu, mpaka na sabata yao ima kata lowe luka madzulo ndipo zimene amachinja ku gulu lawo londi kumawerenga malemba amawerenga chipangano chakale chokha chokha ndipo akamawerenga amaonesera kuti akudikira mesiya amene ndi wodzozerwa amene ayenekera kubwera mtsogolomo kuona kuti chifukwo chawo chimayang'ana kuti yesu akubwera posachedwa mtsogolo amene ndi mesiya. Koma vuto la kuti chifukwa masowo sadatsebuke adzadikira ne Yesu mpaka na osabwera abe adzamudikira umuvezo lisakubwera abe limenelo ndilo vuto la Allah kuti sadzamuona Yesu kuti adabwera kale mchipangano izizi sadzamuona chifukwa akadadikira abe mene momwe ndimene anthu osonkhana kumasunagoge amachita.
To declare Christ as the Son of God is to declare him as God. And to declare this Christ as coming in the flesh is to declare him as God in the flesh. You see, therein was the point of offense.
The point of offense. kulalikira Yesu kuti ndi mwana wa Mulungu umakhala kuti walalikira kuti Yesu ndi Mulungu kulalikira Yesu kuti adasandulika thupi umakhala kulankhula kuti Mulungu adasandulika thupi kodi kuti sizisiyana pakati pa Yesu ndi Mulungu ndipo ndi Mulungu mwini amene akuonekera komano ukayamba kumuonetsera Yesu kuti ndi Mulungu nthawi yomweyo uthenga umenewu umakhala chokhumudwitsa anthu saukhulupirira chifukwa amamutenga Yesu payekha Mulungu payekha.
There are preachers today that are just as blind as their congregations, and they feel their way through the scriptures, and they see where it speaks of Christ, but they endeavor to preach a Jesus in such a way as to make him acceptable. You see, they don't want a Christ that offends. And therein we see the difference, because one taught by the grace of God testifies of the Lord Jesus Christ in truth, whether it offends or not.
Pali anthu ambiri ndi mipingo yawo amene amalalikira za Yesu mwa mtundu wina mosafanana ndi malemba kodi kuti akamamulalikira Yesu wawo mokupatula ndi Mulungu wawo kumapezeka zoona kuti satha kufikira kuchoonadi chenichenichi chimene chidayikidwa koma munthu masuku ako akatseguka kuti wamuzindikira Yesu weniweni wa mmalemba amene ndi choonadi chimene chimachitika kusintha kumabwera kwa iweyo ukasinthika umakhala mkuthenga umodzi waulalikira umalalikira za Yesu Khristu opachikidwa pa mtanda weniweniyo ndipo pamawezera kubwera ku Yesu ndi Mulungu nawo zotsepezake zakuti anthu onsewo amene akulalika mauthenga wenawo okhudzana ndi Yesu ndi Mulungu mwapaderapadera mozitwa wazizizi amakhumudwa ndi uthenga wathu umene tikuwulalikira wa Yesu wopachikidwa amene ndi Mulungu.
This morning on the morning news, I got up early and they were interviewing a Catholic priest. And of course, they're preparing for their midnight mass. That's why they call it Christ Mass. People kind of say, well, it's Christmas. No, it's Christ Mass. That's where it started. And here's what this priest said. And this is why I can't identify with these activities. He said God needed fellowship. And so he wanted to start getting people to love him. And what's the best way to get somebody to love you or to be drawn to you but to put a baby in their arms? So you could be in a crowd and here someone has a baby. Maybe you're not getting along, but as soon as you bring a baby in, all of a sudden everybody's looking at the baby and they're thinking just how nice and cute, kind the baby is. And they forget about their differences. And he said, that's why God sent his son as a baby. That was his answer. So everybody would get along, and they would love God in return.
Kwatu uno, pali nthawi ina imene umakhala mwambo, omacheza ndi wansembe, madzulo aliwonse, kumafunsa mafunso kuti azilankhula, nthawi imene amafunsa mafunso akonzekera mwambo wa Christmas kuti uli kumawa. Mmalo mwake akamamufunsa mafunso munthu uja wansembe amamufunsa ndiyeno mayankho amene amaonetsera amafuna abwetse tanthauzo kuti khrisimasi amatanthauza chani ndiyeno amaoneka ngati kuti ndi chikumbutso cha Yesu cha Mulungu chifukwa amaonetsera na kuti Mulungu akufuna anthu kuti ayanjane nawo ndiye amanena kuti chifukwa Mulungu akufuna anthu kuti ayanjane nawo amanena kuti mchifukwa chache anthu amayenekera kusonkhana mu tsiku limene la Christmas chifukwa afunika atayanjanitsidwa ino amayankhula kuti aulizili ngati mwana wakhanda akabadwa mmabwera naye poyera ndipo akabadwa atamnyamula mchifukato cha amake anthu amabwera tomakamuona nkhope mwana ujayo ndi amasangalala anthu ajawo e mwana wabwino e mwana wabwino ndi zima amamba kulapa kusi kukhululukirana kuchotsa zimene zinali nkhawa zokhumudwitsa chani chifukwa amakhala ngati mwana uja wabweretsa kuchiyanjano wayanjanitsa pamodzi kodi kuti akamalankhula nkhani ya Christmas amalawonetsera poyera kuti kuli kuti abweretse mwana wake Yesu
Adafuna kubika mwana wakanda ama kala uungu la njua mwilo mwere tajimwewe. Adafuna mwiki abwele mshubimu nga ni mwana wakanda. Kuri ya njanitse antu pamozi, kuri ya masangalale pamozi, chipoja kukandio kwake wakanda.
See, people get all caught up with the manger. They get all caught up with the animals. They get all caught up with the shepherds and the angels. But wait a minute. This baby that was born in this world is none other than the Son of God. God in the flesh. And he didn't come just to be a baby. A body hast thou prepared for me. That body prepared was to be offered unto God as the sacrificial lamb to shed his blood that God might be just and justify. And that's the only way that any are going to be saved.
Malenga akamala nkula amene kutupilanga mwandikonzera. Akamati kutupilanga mwandikonzera. Adali yenso amene amala nkula izi kuti chupilakela kuzekeretsedwa. Kutinika kumalende mazuzo onse likafe ndi kupulumutsa awo amene kunenekera kupulumutsidwa. Pamene anthu akutsiko mula pansi akamamva mawu awa sawamvetsesa kuti akamakumbukira zakubadwa kwa mbuya wathu Yesu Khristu amamtenga kuti Yesu wabwera wakhanda ndi amasangalala kupha ziweto amasangalala kudya zodya inja zosiyanasiyana chifukwa wabadwa wakhanda. Kuma chipita mwine kila kudziwa, Mulungu sada lo, chionika jame sikuna limu kabado wakanda, ayi. Mungu na limu mwone tazi Mulungu wa zisi nhaeka, kutisho tangu zimu, mwela mtubi. Kuma choni ime chope la mtubi, mkuhuti tubilo, kwa pesa ada liko nsekele, tsela, mkuhuti na mbuto, menyebe, lipende, kulilika ulitibe. Mkipaka nene kila kuli, amwele mtubi, amwele mtubi, kuli zon menyebe, niza kufazi, niza kuka kwa kufa, zichitike zikwanilitse thupi lakelo kumalilika Mulungu nkhani zikubadwa kulibe ntchito zimayenekera kuyangʼana pamenepo mungali maziko akupemphera ayi.
The point here is in Acts 9:20 that when Saul went back into these synagogues, we don't find him tiptoeing around and trying to be careful what he says. Don't want to offend anybody. I just want to love these people to Jesus. I'm going to try to just take some time, and eventually, by God's grace, you know, people say, we're going to get them to see what I see. We don't see any of that. The straightway, I love that word. You see in verse 20? Straightway, he preached Christ, that he is the Son of God. And then if you look at verse 22, Saul increased the more in strength. There's that same word. And what? Confounded the Jews which dwelt at Damascus, proving that this is very Christ. That's the grace of God that testifies to Christ in truth.
Apapa akamati ndipo momwepo sakuonetsera kuti munthu uyu atalowa atatendenga mtima atakulumuka masoka aona Mulungu adayamba kufika nomamvetsera anzake amene akupempherera kumamvetsera amene akulalikira anzake kumaona kama mkunda kwanje Ambuye ayi adatizire zimene anafuna aziphunzire pamenepopo koma nthawi yaumwezo sakuchitika izi akuti adalalikira Yesu kuti iye ndiye mwana wa Mulungu.
And that's why we read in verse 21, all that heard him were amazed. You see, there's a clear, distinct message of Christ and him crucified compared to what we were before. And they all said, is not this he that destroyed them which called on this name in Jerusalem and came hither for that intent that he might bring them bound unto the chief priests. You see, even the world noticed that there was a difference. That's what the grace of God does. I have a business partner that knows that I preach. And for a while, he kept saying, you know, I need to come hear you preach. I need to come over to your church. I need to hear you preach. And so I said, well, whoa, wait a minute. Before you do, do me a favor. All of my messages are online. Why don't you go listen to a few first and see if you can hear a difference between what I preach and what you're accustomed to hearing. And let me know. And so some time went by and I didn't hear anything. And finally I asked him, I said, well, did you go online and listen to the messages? And he said, oh yeah. And I said, well, did you hear a difference? And he goes, oh yeah, there is a big difference. And I said, well, all right. Now that message is what the Lord has to teach you. And unless he does, coming sitting, listening is not going to make the difference. It's the Lord that's got to bring that difference home to your heart. To this point, to this day, he's never come. But I know that if he is the Lord's and God by his grace draws him to Christ, the next thing I know, he'll be joining with us. That's what the grace of God does. It draws people of like faith together, but it's around the clear, distinct sound of Christ and him crucified.
Chimene chisomo cha Mulungu chimachita ndiko kubweretsa pamodzi anthu munthu ochimwa anthu onse ochimwa osankhidwa kuti abwere pamodzi kuchiphunzitso chimodzi kuchikhulupiriro chimodzi akachite chimodzi ndikumbuka ine ndinali ndi mzanga kwambiri mu business ndi mzanga kwambiri mu business mzanga amene timakondana timagwira bwino ntchito limodzi letsi kulina anandiuza kuti monga mu mzanga wokondana naye ndimafuna nditabwera ku chechi kwako ndikamvetsere uthenga uja umalalikira kuti umalalikiranso umapambeza pilmasuulaaabwera ndendafuna kuti okay chabwino ndakumva komabe kwanji titere usadabwere ku chechi kwake ukapemphere nawo utenge ma uthenga amene tida alipo online autenge ukayamba wamvetsera ku nyumba ndiye ukawamvetsera ku nyumba chimene ukamvecho nchimene ukachite koma usambe ndikubwera ayi autiwakhesha bwino ndendampasa mauthenga adapita ku nyumba adakamvera adamvera tsiku lazidakumana ndamfusa wamva uthenga waumvera uthenga akuti waona kusiyana akuti waona chana akuti ndiona kusintha kwakulu ndi uthenga wabwino kwambiri wosintha kwambiri adaokhe ngati waumva chonjo tsopano ukhoza kubwera ku chechi kunja tsopano bwera uli wolandiridwa munthu uchasadabwerenso mpaka napa koma ine sinditankhawa chimene ndimadziwa chakuti ngati iyeyo ndi mbale wotchimwa wosankhidwa kuti ngwabwera pangatalike pangatani nthawi ipambana adzabwera nadzakhala mu chiphunzitso chimenechi koma ngati si wambuye basi kanje kuti wapita basa amenelo sayenekanso kubwerera mmene momwe ndimene uthenga wabwino umachitikira ukamaulalikira umabweretsa awo amene kufuna kuwabweretsa ndi kuwayanjanitsa monga mukufuna kwake nthawi yoyikika.
Well, our time is gone, but there's one other point that I want to bring out concerning this grace of God that we're studying here in Acts 9, and that is in verse 23 that the grace of God brings opposition. Notice, and after that many days were fulfilled, the Jews took counsel to kill him. When you're distinct and clear in preaching the grace of God, there are those who in their opposition and rebellion will wish you dead rather than to let you continue to preach this message that in essence condemns them because here they are over in works and know nothing of the grace of God. I will tell you to beware of popular preachers. Beware of wanting to be one yourself. Because our Lord Jesus Christ wasn't popular. There were those that followed him, and yet when he truly taught them who he is and why he came and what he accomplished and for whom he came, it wasn't for everybody, and where he is now, they sought to kill him.
Chifua Yesu mwini pamene amoneka ngati adali wathu koma poyamba kulalikira uthenga wabwino pobweretsa mmene adawulalikirira kuti iye adabwerera ndani chifukwa chake ndi chani ndipo pano ali kuti aupanga chani poonetsera uthenga wabwino oterowo nthawi yomweyo anthu adadzuka ndi kukhumudwa nawo uthenga ujakuda watsutsa ndi kupanga chiwembu chofuna kumupha.
We have a couple that attends our congregation now from far away, from the state of Alaska. And he was being transferred here to Shreveport, and so they got on the internet and they typed in Shreveport, Louisiana, Sovereign Grace Church. They were looking for one that preached the gospel of God's sovereign grace, and they were amazed at how many popped up. And so then they had to get more specific and type in what they were looking for, Christ and him crucified. They began to study and finally came upon our website. And when they read the clear message, they said, that's where we need to attend. And they've been attending here now for 6 months. I didn't seek them out. But the point is, there are many that speak of Christ. There are many that will even take the name Grace or Sovereign Grace. And yet, it's not the Christ of Scripture. So beware.
Tinenenga kukhanthu osamalitsa kwambiri tikamaona anthu ndi mayina azipembedzo zawo akuwatchula mayina omveka mitundu za chisomo zichomona kuti ampimbo wathu ndi wa Sovereign Grace kampimbo wathu ndi wa chisomo kumalalikira za chipulumutso za chisomo pamene kukhani osamala kusadzadzamiza mipoya dzinalo munjira za chisomo kuti mpimbo umalalikira uthenga wabwino weniweni ayi ndithu alipo wena adatsanga mayina abwino koma sakulalikira uthenga wabwino pamenepo tikhale osamala.
And you want to know where the opposition comes? Here it says in verse 23, after many days were fulfilled, the Jews took counsel to kill him. It comes from religion. Some of the meanest people in the world are in religion. They consider themselves to be people of God. And yet this message that condemns anything except for the work of Christ and his justifying, redeeming grace accomplished there at the cross, they would rather you dead than to hear you continue to preach this. My problem isn't with the men on the street. My problem in Shreveport and around this world are with people that profess to believe God in this word and yet deny the Christ of Scripture and refuse to give him all the glory. They want to give man a little wiggle room, and therein they hate you. But what we're seeing here, and we'll have to stop here, is the beginnings of the fulfillment of what the Lord sent Ananias to say to Saul anyway, that he was a chosen vessel, in verse 15, called, and that he would bear his name before the nations. But he said, I will show him how great things he must suffer for my name's sake. He went from being a popular preacher to one who was hated and pursued and detested, but therein he rejoiced. Which would you rather, be a popular preacher, hear a popular preacher, or be a persecuted preacher? One who, as Christ said, blessed are ye when men shall revile you and persecute you and say all manner of evil against you falsely for my sake. I'd rather identify with this Christ who gets all the glory and apart from whom there is no salvation. And he is the one who saves whom he will by his shed blood and that righteousness that God the Father imputed there at the cross. I can't think of any better blessing than that. Well, may the Lord bless this word, what we've heard. Our time is gone, but I thank him for being able to meet with you. You see, this is a way to identify in this modern day with this technology, with those of like faith. And I'm thankful that the Lord has used men of this world to put in place technology like we have, that we can meet together around this world, but it's going to be around this one Christ, the Son of the living God.
Amen.